We who have gathered in your name humbly bow our heads to express our love and gratitude, Father, for the many blessings that you have bestowed not only as us as citizens of this country, but upon our good land. We're grateful, Father, for the opportunity of being able to be part of this nation and to assist with progressing its values and the people who live here onto the global stage. We pray, Father, that as we look forward to the forthcoming year, that your Spirit will be with us. Help us to make those decisions that will assist those who are less fortunate than us, and that we are able to contribute to the wider international population of this world. We pray, Father, that we be ever mindful of our obligations, not only to our fellow citizens, but to you as the guiding hand, the guiding spirit of all. Father, as we celebrate and commemorate this day, we pray for your guidance, we pray for your presence, and we pray, Father, for the strength of which your Spirit provides to all of us. Father, these many blessings we humbly pray for, and we do so in the name of thy Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen.
Kia ora hui hui tātou katoa. Kia hoki rānō ki te āhuatanga o ngā mātua, ngā tūpuna me tā rātou ki. Mai e, mai e. Mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e te kāhui o ngā riki, mai e tā whiwhi ki ngā tua. O i katakine te Māori, ko te Māori ahua noa ki runga ki ēnei taura, ki runga ki ēnei tauira. Ke tau te Māori ki runga ki ēnei tama, tama tāne, tama wahine. Ke tukunu nō te whaiororo o tāne, te waiora. Tēnei te matatau kāe ke whakatū tārewa ki te rangi. Uhi, wero, haramai te toki, o haumie, huie, tāi. Hei ngātua, at the signing of the Treaty of Waitangi, our people had dreams and aspirations. 176 years on, we carry still those same dreams and aspirations of our tūpuna. As a country built on the foundations laid here at Waitangi, we still have so much to fulfill and so much potential to realise. This morning we celebrate our nationhood and the special place of tangata whenua in this land. We think today also of our Indigenous brothers and sisters throughout the world, noting that on the 6th of February also, our Sami brothers and sisters in Norway celebrate their nationhood. We must also resolve so many challenges that we still face. It requires us to talk face to face, to listen carefully, in a way that recognises each other's mana. There is political capital to be made from tapping into people's fears about what they do not know. We ask you all that you give us the strength to recognise the desire by some to divide us rather than to unite us as treaty partners. We are a better nation when the Treaty of Waitangi is honoured. In that light, I pray to you, our atua, that Prime Minister John Key returns to Waitangi next year. Āmine.
Perhaps I might ask if there's indication, anyone else from parliamentary leaders, government, otherwise I'm going to, Admiral, out of mind.
Let us pray. God of our past, of the path we have walked together, God of our present, of this place, of us your people, God of our future, of potential, of promise, of peace. We give you thanks for the honour, the privilege, the responsibility of our participation as a Navy in our nation's story, for our return again to this place, to pause and to remember, to consider again what it means to live as servants to a nation. Be with us today in all that is said, all that is done. Greet us and guide us. Teach us and nourish us. Make us today better than we were yesterday, and point us towards our shared tomorrow. May this land and all its diversity, its peoples, its cultures, our travails, our hopes be for us the very dwelling place of God. Amen.
Perhaps I might ask anyone from the judiciary. I see the Chief Justice here. But they open now. And following the judiciary, someone from the diplomatic corps. We have the papal nuncio. Can you follow, Archbishop?
Kia ora tātou. Let us pray. Our Father, on this Waitangi Day, help us to remember that the Treaty of Waitangi is not only words on a parchment in the archives in Wellington. This covenant is a living, a sacred vessel. It carries the hopes of our country. It binds us to those who have gone before us, and it holds us to its covenant, to its big ideas, for those who will come after us. It looks to a just society in which all can flourish in our beautiful land. Teach us, O Lord, to have the wisdom to see the times when we fall away from what is right as less important than the path that we struck at Waitangi of righteousness and justice, and give us the courage to keep to it. Amen.
And now, as Grace the Archbishop, Papal Nuncio, and am I?
Kia ora. To be strong but gentle, happy beings. You want us to be happy as you are happy. But sometimes we live our lives like clenched fists. We want to keep what we have. We want to keep control over things and people. Help us to release our fists. Help us to be free and give freedom. Help us to share our possessions with those who have less than we have. Help us to be merciful as you are. We ask this through Christ our Lord.
Ko wai ko te reo o Hato Pētana, kei konei, ko te tuku karakia. Haere mai ko, haere mai. Is there anyone else here from within the whare who wants to offer a prayer? Oepa, ko te tūkwe, ne? Hara mai, ana wāhi karaki, hara mai, oepa.
E tō mātou matu i te rangi. Pau tēnē ka tuku atu I raro I te ture a mere ki hereke. O tēnē ka tuku atu tō mātu reo whakamoimiti, whakakrori atu no hoki kia koe. Mua manaki ko auwhia tēnē ki runga ki a mātou o Aotearoa, Putano. I tui tui ia e koe, I whakaritea te ao, hei painga mō te tangata. Hei kawe a keano I o ture tapu, ki aroha te tahi ki te tahi. O reira ko mātou tēnei ka takatū atu nei ki mua I tōu aroaro. Ki te tutuku atu tō mātou tangi, tō mātou reo whakamoimiti. Ki a homa e koe te mārama tanga, te kaha, te ora, me te rangi Māori a tanga. Kia tūtaki tahi ai mātou, I runga I tēne o papa, I ho mai tia nei, hei kai tiaki mō mātou. O reira ko ene inu I ka inu atuna, kia koe māo I haka mana mai, I runga anu tāu, ta mōra, ta mā te kai whakaora I ukraiki. Āmeni.
As worship the mayor of Gisborne.
Morena, morena. ngā tuki mata whāorua whakatau mai rā ki a tātou ko whakakao nei. Mino I tātou. E tō mātou matu te rangi. Ka tuku whakamoimiti whakawhetai ki a koe mō tō aroha nui nui ki a mātou. Ki a tātou ko whakakao nei kei rō I tēnei whare he whakanui ia. Te maharatanga I te rā haina. Tuko ta aroa ki a mātou, a whingatia ki a mātou kei runga e nei huarahi ua ua kei mui a mātou. Me ki tuko ta aroa ki ngā hunga māuiui kei rō I ngā kāinga, kei rō I ngā hōhi pera me ngā mea kare tāe ki koniki. Whakapainga tātou o te rā nei, kei rungi ngā mōmō mahi kei Waingori tātou, me ki tō aroha atawhaitia ki ngā hunga e tīki nei ki tēnei whenua o Waitangi. Thank you, Lord, for the opportunity of this beautiful land that has afforded the multiculturalism, the ability for all of us to enjoy the fruits of this wonderful land that we live in and share the love and care that we all provide to each other and that you may guide us in the many trials of work that are ahead of us. In your name, dear Lord, mamate whakakurore atu I ngō tapu. Amen.
Reading from the book of the prophet Isaiah, a promise of triumph. In days to come, the mountain of the Lord's house shall be established as the highest of the mountains, and shall be raised above the hills. All nations shall stream to it. Many peoples shall come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth instruction and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations and shall arbitrate for many peoples. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more." The word of the Lord.
I tau anō pū he kākano a io. Ko tōna hiahia matua, kia tiritiria, kia paupaua, kia tipua, kia hua, kia tū te waunui a tāne. Ko tāne whakapiripiri mai, te mauri a rangi, he mauri a papa, i wainganui te mana, ko te aroha. Tūkaha, kaitia ki mai, o enei āhuaranga o ngā atua. Each and every one of us is a star coming from the heaven and coming to the earth. I ask our leaders of this country to be anchored in the heart and to be a guardian of this wonderful world and this wonderful land, so they can manaaki, protect and guide all these gifts that have been given to us from the heaven and from the source, ko I o matua, our God. E tūturu whakamaua kia tēnā.
Tēnā.
Haumie, huie.
Tāikie.
I'd like now just to invite the Reverend David Moko from the Baptist Church. Also, if immediate, if you is here, would you come forward, please? Colin Mason. Colin, I saw you here. Principal Chaplain, Royal New Zealand Navy. And also Lieutenant Tau Mataki from the Salvation Army. Can you come up, Tau? Aramaki konei. And you follow your paths as they are printed. I'd like now to acknowledge Right Honourable Dame Jenny Shipley, my predecessor, Bishop Ben Te Hara. It was during your time, as you know, that the services, dawn services in this current form, was during your time, where Bishop Ben reminds me, and the leaders of Ngāpuhi, leaders of churches gathered here to pray. And so we follow in that tradition, and that we come, each one of us, offer prayer on behalf of those people that we represent.
Kororia ki te matua he runga rawa, he maunga rongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Kia ora mai tātou. Let us pray. Let us pray for the world and its people, giving thanks for God's goodness. Almighty God, you have given us this good land as our heritage. Make us always remember your generosity. Bless our land with honesty in the workplace, truth in education, and honor in daily life. We pray in the name of Jesus our Lord. Amen.
Amen.
Praise to you, abundant God, for when we ask, you give. When we seek, you show us the way. When we knock, you answer. Praise to you for your unfailing grace. Make us now your faithful people. Amen. As Christ teaches us to pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Save us from times of trial and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours. Amen.
I don't see an immediate diffuse, so I'm going to ask, how is Karaka Hanamai?
God of goodness, we give you thanks and praise for those whose dreams of justice, freedom, truth, and equality inspired our nation, for those whose sacrifice and courage preserved this country in times of danger and indifference, for all who firmly resisted wrong without bitterness, hatred, or vengeance. we give thanks and praise. For all who sought to uphold truth, peace and justice, for all whose deeds of love, mercy and kindness that inspire us and give us hope, for the innocence, creativity and energy of youth and children, and the hope they bring. God of goodness,
we give thanks.
Kia ora. God of grace, show us the way as we seek your guidance and wisdom. From good and honest intentions gone astray in this country and across the earth. From the irresponsible and unjust use of natural resources, of economic and political power. From a narrow patriotism which ignores the needs and welfare of all people. God of grace. From the discrimination, prejudice and racism in our land that hurt, wound and ruin lives. From a preoccupation with the past and a refusal to confront the future with faith, hope and vision. From false pride and blindness to our nation's frailty, from complacency and timidness in speaking the truth. God of grace.
God of grace, grant our prayer for the nation, its leaders and people, that the Governor General, the Prime Minister, the government, and all executive officers, legislators, and justices may govern courageously, justly, and wisely. God of hope, grant our prayer that the people of this land and all its diversity may live together in partnership and unity, that we might by your grace hear for ourselves that which is good news for the poor, liberty for the oppressed, sight for the blind, and healing for the brokenhearted. What we may journey towards that day when justice, freedom, and peace are accomplished on earth, and all people live together in harmony and love. God of grace, grant our prayer. E te atua o te tumanako, mātou manaaki e uai a mātou, whakawhitai a mātou, whakamoemiti inoi hoki, ka whakapono mātou, ko koe te atua ora, koe wawata, koe tūtuki, koe mahi, koe taia, koe utonu. Āmeni.
Āmeni.
I invite you in a moment to stand and sing the hymn Whakaria Mai, and His Grace Archbishop Philip Richardson, Archbishop of New Zealand, will give the blessing, followed by the national anthem. Etu. Whakaria Mai, Tauri Pekaki Au, Ti Aho Mai, Raro To I Te Pō, Ki Kona
Ora mate. the humility of God, the justice of God, and the peace of God, which passes all understanding, keep our hearts and minds in the knowledge and love of God, and of God's Son, Jesus Christ our Lord. And may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, the Holy Spirit, Creator, Redeemer, and Bearer of life, rest upon you this day and forevermore. Amen.
Anthem. Sorry, just for the anthem, please. Ehoa atua o ngahi wi matura ata whaka angona me arohanoa ki ahua ko
tātou katoa, he mihi poto noi ho tēnei ki a tātou katoa ko hui hui mai nei, me te whakawhetai atu ki wā tātou kaiwhakahaere o tātou krakia, me rātou i kōrero e inui ei, ki a tātou i tēnei atatū. Hoina, tēnei he mihi o ngā puhi nui tonu, ngā iwi katoa te taitoke rau nei, he mihi atu ana ki a koutou haere mai, haere mai, haere mai, haere mai, haere mai, he rā ono tēnei o Waitangi, ki a titi e ngā kōrero i puta e ngā minita i teata nei ki roto i te ngākau o tēnā o tēnā o tātou. Ngā kōrero katoa i puta i tino whakalongo atu a hau ki ngā inui me ngā mihi i kōrero e ki roto i ngā inui nei, kā nui te atāhu o ngā kōrero i puta i te katoa i teata nei. Kā mutu, ora kau nō tētahi i kotiti ki te kōrero poloteke i teata nei. Nō reira e mihi atu ana ki ngā keako e te pihopa, te kaiwhakahaere o tō tātou krakia i tēnei ata me ngā minita katoa, te minita tibene, koutou e ururoa, ngā minita katoa kia koe hoki e anaru. I've got a bit of work to do, hangari e pai ana. I just want to say thank you very much to our bishop and those who spoke this morning, who spoke very, very well. I listened very intently to the messages that were given this morning, and if we all went away from here with those messages and put them into action, I would be a better nation by the time we come back here to Waitangi next year. So on behalf of the iwi katoa te taitoke rounei, welcome to another beautiful Waitangi day. And I just want to pay tribute to those who people call protesters. I don't think they're protesters, they're people who express strong views. And despite what the views are, we need to be thankful that we have them, because there's nothing, you get nothing without protest in this country. So I want to thank those who bring messages, who are quite strongly express their messages. However, some of the methods is we don't always agree with each other. However, thank you very much for coming this morning. We want, the wardens have asked that you remain seated, and we try and get you out a row at a time. So, hine whare, if you'd like to take mum out so she doesn't get trampled, and then our wardens will start to get you out. No reira, Huri noi tō tātou whare ki waha koutou e noho ana ki waha hiu outside. Thank you very much for attending the dawn ceremony again and welcome to Waitangi. Kia ora huhi mai tātou.
O tira e tātou mā koe rā, ko te mutunga o tēnei o, tēnei o ngā karakia i tēnei atatū, ko hau tēnei ko Peter Lucas, tō kaikawe kāmera mō tēnei ata, a rangatina te whakarongo atu ki ngā karakia i tukua e tērā kai karakia, e tērā kai karakia, a irunga noho ki te hiahia me te tūmanako, mō tēnei o tātou a wāhi whenua o Waitangi me ngā tūmanako hoki mō Aotearoa whānui. Hoi anō kei konei hoki a Te Ruku Wai.
Tēnā tātou i te whānau. Katahia anō ka oti te karakia. Me te pai hoki o ngā kupu o te wairua e rere ana. Nā reira, i runga anō i tērā whakaaro, ka pai tērā, ka pai haere tērā, i runga i te rangi Māori, i runga i te whakapono, i runga i te aroha tētahi ki tētahi. Nā reira, kia mautonu mai ki ēnei kawenga kōrero o tātou. Kia ki te tātou katoa i ngā āhuatanga katoa mo tēnei rā maumaharatanga o Waitangi.
Aini ake nei e tātou mā ka anga atu māua ko Te Ruku Wai ki te pauhaki. Kei kona anō ngā mahi e mahi ana hei whakarewa i te pauhaki. Nō reira kia mautonu mai. E anga atu ana mātou ki te pauhaki i tēnei wā. Hoi anō rā. Kia koutou e whakarongo mai ana i runga anō i ngā iarere o te reo irirangi o te hiko o te ika. Tautoko FM me Ngāti Hine FM. Tēnā koutou katoa i tēnei ata. Arā, te ono o ngā rā, te ono o ngā rā o Pēpuere. E tātou mā, kānu te pai o tēnei ata, ina nahi rā ka hana te ua, ina nahi rā e tino patere mai ana tēnā me te ua. No te ata nei, ko āhua māhea te rangi, ko te hau, me pēnei pēr te kōrero, he kōmuri aroha e pupuhi ana ki runga i o mātou tuara i tēnei wā, harai i te kaha o te hau pēnei i te pupuhi i nā nahi rā.
I nāna ki te hikoi mātou ki te pauhaki, me te pai te ki te i te tēnei huitahi o ngā whānau, o ngā rangatahi, o ngā kaumātua, o ngā kuia ki runga o Waitangi.
Kei kona anō ngā haki, koia rā ko te mea e karangahi ana ko te mea mō te kara o ngā, te Koran Federation o ngā tribes, e kite ana tērā pauhaki, e re ana i tēnei wā, ka mutu, kei reira anō ngā maharatanga, e mahi ana, e tēnei o tātou pakaminenga i te ata nei. O te rā e tātou mā koe rā ko te reo pūoro. Ko te mana, tētai tangata e tū mai ana, me te mea no hoki ko ngā waiata e waiata tiana eia, no te iwi ko te mana. Kei kona anō tētahi o ngā wahine, e karanga atu ana ki te rā, i tēnei haura o te ata. E mau ana eia, i tētahi o ngā pauhaki, ka mutu he mea e mahi ana eia, i tēnei haura, i tēnei rā, te ono o ngā rā, o pēpuere, te rā i haina tia te tiriti o Waitangi. Tira e tātou mā e ara mai ana te rā, e ngā hei ana te ata i tēnei wā, ka mutu kānui te tini o ngā tangata ko tai mai ki konei ki te wāhi i haina tia te tiriti. Kei raro mātou i ngā parirau o te pauhaki, te mea e whakarere, whakarewa ana i ngā pau, i ngā kara aroha mai, i ngā kara o tēnei o tātou whenua o Aotearoa, ko mutu ngā karakia i te whare runanga, nā te pihopa ki topi kāhu, ngā karakia i arahi, ka mutu kua muia tēnei wāhi e te tini me te mano, i tēnei ata.
Ai tika tonu e te whānau, ka rongo pai koe ki te wairua o ngā tangata, ka mutu i tēnei mea te maumaharatanga o te tiriti o Waitangi. Ka kite ka timata te hiki, te kohu, ki runga o te wai, ka puta mai te ata. He kai rongo pai koe ki te taha wairua i a tātou e tūana ki runga i te puke nei ki Waitangi.
Ka mutu, te waru karaka te ata nei, ka timata ngā mahi i te whare waka, ko te heke nuku mai pūhipi tērā e mahi ana i ēnā mahi. Engari i tēnei wā hoi anō ko te mahi a te hunga, te hakaminenga i pute i te whare runanga, he tū i runga i te puke, weno kia maharatia tēnei wāhi i haina tia te tiriti. Aini ake nei ka mutu tēnei whakapāhotanga, engari mō tēnei wā e mihi kau atu ana. Kia koutou i hono mai ki ngā teihana e toru o te reo te taitoke rau, ara ko te hiku tautoko me Ngāti Hine FM. Ka mutu, ko mutu ngā karakia, ko tīmata te whānau i mahi ngā mahi i te whare runanga, ki te whakatikatika i te whare, hoi anō he nui ngā mahi i te rānei, ka kite tātou i muri rā tētahi ātāmira hei te ahiahi nei ka rongo tātou i ngā rōpū kapahaka, aua kapahaka, e mōhio tia ana i Wainganui i te Taito ke rau whānui, e kite ana hau ko hātea tērā hei te takiwā o te rua karaka, ka mutu ātaua wā anō, hei te toru, ka mutu tēnei whakapāhotanga mō tēnei rā. Engari nāinei e anga atu ana mātou ki te wāhi kātū, i runga i te ātāmira, ngā pēne, ngā kaiwaiata a te ahiahi nei. Engari mō tēnei wā, ka mihi a hau ki a koutou, i hono mai i nanahi rā, ahako te ua, ahako te āwha i haere tonu ngā mahi, runga no i te hiahia ki haka pāhongia e nei kaupapa, e nei āhuatanga, mō tēnei rā, tira i haina tia te tiriti o Waitangi. Muia katoa te marae o te tī i nanahi rā, e te tangata e rapu ana i tētahi wāhi hei whakamarumaru i aia, i te kaha o te ua, na ko mātou tērā e omāna me o mātou kāmera, e omāna me o mātou kai kawe kōrero, a kai mihini hopu reo, engari aha ko tēnā, i ora ngā mahi, i te āhua, o ngā tāngata e mahi ana mō tēnei kaupapa. No reira, ka mihi ki ngā ringaringa, i poke a te prawa me ki, hoi anō hei kai mā o tātou taringa, me o tātou nei kanohi. Mō te maharatanga ki e nei rā te kaupapa. No reira, e ahu atu ana a hau i nāinei, atu i te whare runanga, atu i te pauhaki, kia ahu atu ki te whare waka, he oi anō, kia kite atu me he mea ko tīmata ngā kaihoe, ki te mahi i wā rātou nei mahi. Nā te mea he rānui tēnei mō ngā kaihoe. Ahako ngā kōrero me ngā karakia, te pai o e nā karakia, te rangatira hoki o e nā kōrero. Ko tētai o ngā mea nui, ko ngā waka, ka hoea e ngā kaihoe i runga anō i ngā au moana o tēnei takiwā o Waitangi. Ko roa a heke nuku mai pūhipi e arahi ana i tērā kaupapa. No reira, koutou e whakarongo mai rā ki te reo irirangi o te hiku. Kia hono tonu mai koutou. Kia oti a koutou te rongo i ngā reo ātāhua o ngā kaikōrero. Ka tikina mai aini. Mōrena. Hoi anō ruku mai, i oti pēhea ngā whakaritenga ki a koe ki tāu nei tītiro, ki tāu nei whakarongo i te ata nei?
I pai ki te rongo ki ngā reo o ngā minita, pēna i a Marama David, i a te Ururoa Flevo. Me anō nei ngā pihopa, ngā minita o ngā hāhi, me te pai hoki o ngā kupu o ngā karakia, ki ia o ngā karakia tōna ake wairua. Nā reira, anō te pai te āhua reka o ira o ngā kōrero i puta mai iawa karakia i te ata nei, i rongo pai tātou ki tēnei mea te wairua Māori. I rongo hoki tātou ki te rerekētanga pea o ngā hāhi puta noa o Aotearoa. Nā reira, he pai te kite i ērā o ngā hāhi i tū ki te whakātu i tō rātou ake whakapono, me te pai hoki ka whai wāhi ērā o ngā hāhi, ērā o ngā karakia ki roto i ngā nekehanga o te ata nei.
Ai rā, ēnei ata, rereke, rereke, ia ata. Hoi anō ko te kohu tēnei e rere ana marunga i te kaha o te pupuhi o Tangaroa. Me ana hau te pupuhi o Tangaroa, nā te mea pērā nei te āhua. Ahakoa e kapikato ana tēnei wāhi, te kohu i tēnei wā. No te kauminiti ko taha atu nei, ko kite ahau i te kohu e hiki ana. e ahua mahe ana. Hore kau he hau i te ata nei. Inanahi rā ai malika kino nei te kaha o te hau me te kaha o te ua. Hoi anō ko tata atu mātou ināinei ki te taha o te whare waka. Te wāhi e tiaki ana i tērā o tātou nei waka kauma atu a me ki. Nā te mea ko tēnei waka, koe rā te waka i mahia, i tāraia, e ngā kauma atu i te kotahi rau tau o te hainatanga o te tiriti o Waitangi. Hoi anō ko kite ināinei, ko Mauria ki waho i tana whare, me te ātāhua hoki o tēne ata. Kia tata atu tātou ki te waka, ka oti a koutou e mātakitaki maira, te kite i tōna ātāhuatanga. Māku pēr e me atu koia nei ko te ata, ka Mauria tēne o ngā waka ki tōna moana. Ai marika, te ata ki o tēnei waka. Ngari kia kite atu tātou. And for those of you that do not speak Māori, it's a beautiful morning here in Waitangi. We've been to Karakia this morning, and of course we had the opportunity to broadcast that for all our listeners. We have been to the pouhaki, or the flagpole, for the ceremony that took place there earlier this morning. And we observed the flags being raised, and we also observed a person of Scottish descent playing the bagpipes. So that was quite something different. We're now here at the whare waka. And Ngā Toki Matawhaurua, or our waka, ko rite tēnei waka kia Mauria ki te wai. The waka is ready to be taken to the water, and it's on the tracks, as we know it has tracks here. But it's definitely ready, aroha mai, to go to the tracks. But we're going to shortly conclude our broadcast, the Karakia broadcast for this morning, and we will resume our broadcast at 9 a.m. Engari mō tēnei wā, ka haere me te oro o te wai. Hoi anō kia mōhio mai koutou, aini ka tīmata anō ngā hakapāhotanga me te mōhio anō hoki. He kaupapa anō ka tū a te iwa karaka. Engari mō tēnei wā, mautonu mai. Tēnā koutou katoa.
Oh, mēnga mēnga e Peter Lucas Jones. Hakoanga te maringi mai o te ua. Koia ko koe te paumatua mo te whai kōrero. Hakoa te āhuatanga o tēne mea te ua te huarere rāno. Hoi anō kei taku taha iaia nei ko tō tātou me mapārea mata mo te tai tokerau. Kia Calvin Davis. E Calvin, tēnā kōrero hia mai tēnei mea te rā o Waitangi, ngā mahi whakanui. Hea te whakaronui kei āku i tēnei wā mō tēnei mea te tiriti o Waitangi.